Happy Monday isizwe ne-team. Lalela, mina angikudli ukudla okubandayo. Ugogo wami nje wangikhulisa kanjalo, bekathi ukudla okubandayo akakudli kumphathisa intwabi. Bekathi nje ukudla okubandayo kungiphathisa intwabi, so nami ngakhula kanjalo. Lalela-ke sizwe, ukudla nje kwangayizolo, before ukudla ngakusasa uyakufudumeza, yikho kwaze kwavela leli gama leli lokuthi umfudumezo. Ma uthi nje umuntu uzodlani namhlanje ekuseni, makafuna ukudla lokho kusale izolo, umuntu uthi ngizodla umfudumezo. Makathi ngizodla umfudumezo, usuke asho lokudla lokhu okusala izolo, uze akubize umfudumezo nje ngoba uyakufudumeza, uyakuwomapha, awuveli nje ukudle nje kunjalo kubanda. So ya, ukudla kwangayizolo kudliwa kufudumele, kuyafudumezwa, yikho kuwumfudumezo. Ngiyabonga guys.